uremerewe birarangiye witinya ibikugose iyakuremye irabishoboye yizere uyihanga amaso ibisigaye izabikora humura wawurushe uremerewe birarangiye witinya 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 irabishoboye witinya 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 irabishoboye yizere uyihanga amaso ibisigaye izabikora witinya 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 irabishoboye yizere 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 izabikora humura
humura wawurushe uremerewe birarangiye witinya ibikugose iyakuremye irabishoboye
uyizere
uyihanga amaso ibisigaye izabikora
ganire wibaza ibyejo ibyejo bimenye imana nimukiganire wibaza ibyejo ibyejo bimenye imana nimukiganire wibaza ibyejo ibyejo bimenye imana mukomere Imana yacu irakomeye mukomere mushikame Imana yacu irakomeye mukomere mushikame Imana yacu mukomere
mukomere
mushikame
Imana
yacu
irakomeye
ukomere
ukomere
ukomere ukomere
irashoboye
ukomere
ukomere
ushikame ushikame
Imana yacu irakomeye
ukomere
ukomere ushikame
Mukomere
mukomere
mushikame
Imana yacu
mukomere
mukomere
mushikame Imana yacu
mukomere
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 mushikame dufite
imana yacu irakomeye
we know we know
we know
umugisha zanye imitwaro yawe usange Yesu Hallelujah.